kudortay riyal badan baad siisay dibad rajay u beerto tartan la shan jecladay kulaystay markan kudortay riyal badan baad siisay dibad rajay u beerto tartan la shan jecladay
Dibaan u chidid sadaaye